shir jira iyadoo qabtay agaasimaha waaxda caafimaadkii fayadhowrka magaalada Baydhabo ayuu uga hadlay arrimaha nadaafadda iyo caafimaadka, ayaa bulshada ku booriyay inay ka feejignaadaan roobabka dabaylaha wata oo saameynta ku yeelan kara, islamarkaana laga shaqeeyo nadaafadda wadooyinka inta lagu guda jiro xilli roobaadka.
Waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Baydhabo iyo shaqadii atana intii badqabka deegaanka iyo kan bulshada naftiyaba si gooni ah la ilaali mayba sida caadiga sameeyay shaqo howleedkii ugu wada jartay ku saabsan arrimaha nadaafadda iyo guud ahaan wacyigelinta ku saabsan caafimaadka. Bulshada ku nool magaalada Baydhabo ma sheegan ahay intii oo qorto feejignaada xil roobaad howl deewal kasto dhigora roob meena mihigaan oo xilliyadii hore sidii loo ogaay guduun roob ay kooy kor roob badan oo meena dabaal weedaan waxaan hayna kooy kor ilaahay noo kori, laakiin meel rajay Lancaster intii soo feejignaada awaamir dawladda hoose ka baasana si wanaagsan la qaado. Guud ahaan deegaankana nadaafadiisa la kuwada shaqeeyay, caafimaadkii si guud ahaan degmada Baydhabo bulshada ku nool la kuwada shaqeeyay.
Dhanka kale, agaasimaha waaxda caafimaadka fayadhowrka magaalada Baydhabo ayaa shacabka ku nool magaalada Baydhabo uga digay in marka roobabku daayaan qashinka aan dhigin goobaha biyo mareenada si looga dheeraado in xaalad caafimaad darro ay ka dhalato.
Walba qashin ay guryaha ka hayaan ama ka shabaan wadooyinka, taasoo sababtaas intii kanaaladii lankitir gal intii biyo maran iyo hirban. Marka may rajaynahay hadii oo hirintana may garaafaha deerasay laamigii oo lan dhisi bulshada intii iyo maran oo xoolaha guud ahaan bulshada la ku fududeeyay. Marka may sheeganahay intii waa kuwaanta waa arintaasi lagna lanka ogolaadaana intii laama lakiin dhisa hadda nadaafadiis lakiin joogtay shaqaalana ka shaqeeyaan haddana adalay hoobo roobko ah inta qashinkaada iditaha ku biida laamiga shaanta lakiin ku ogolaadaan.
Hadalka agaasimaha waaxda fayadhowrka iyo caafimaadka magaalada Baydhabo ayaa ku soo aadaya xilli qaybo ka mid ah dalka ay ka curteen roobabka guga.